Plastic Music.
Sounds by
Baba.
Kaumba kapewa, kaonja kalewa, na mindo nishamwelewa, nikimkosa na kwa kama nachelewa. Nyota mbala mwezi, mwanamke amazing. Mbona wako wezi, kama unakuwaga nangekewa. Siri sio siri tena, penzi hadharani. Usipomkuta kwangu sasa takuwa kwa nani? Siri sio siri tena, mambo hadharani. Usipomkuta na mimi sasa tatamba na nani? I say show, come on upenda show, come on upenda show, show.
My position it is a rule. I say I better let you go. Toka mekutana wewe, ona naona tunapendana. Washa numisha sana roo. Napenda mwanamke machinu. Toka nimekuwa na wewe, kama mapacha tunafanana.
Mapenzi waga complicated. Sometimes you do whatever is take. Watu atakwambia utasikia no sense. Mane siye kiendesha kichwa no break. Depensi mengi VIP. Navyo jachia your body on me. Nanipa A, B na C, D. Mwenge unachoma kiji. Vuka kwenye mtu arufi. Gili malima kwa shamba la B. B, she give me a key. Na mtriti kiji. Na shuka na panda, she say be free.
Siri sio siri tena, penzi hadharani. Usipomkuta kwangu sasa takuwa kwa nani? Siri sio siri tena, mambo hadharani. Usipomkuta na mimi sasa tatamba na nani? I say show, come on upenda show, come on upenda show, show.